Avele ndo ya utaba Inde kuna Uba ina shati Kutu anziza mshini shati Avele ndo ya utando Inde kuna Uba ina shati Kutu anziza mshini shati Avele ndo ya utando Inde kuna
Wasn't a battle to come over, so why?
Wasn't a battle to come over, so why? You know that I'm in a show.